seno kungalinda gilinde ngiphumelelo seno kungalinda gilinde lizinto ezinhle seno kungalinda gilinde Bengilinde khona Belinge kigama lakhe Inkingo kutsi la bengilinde khona Beungekho nomusa wakhe Inkingo kutsi la bengilinde khona Belinge kigama lakhe De kona me unge kono musa wake selo konga linda gilinde lizinto ezinhle selo konga linda gilinde limpumelelo selo konga Selo kungalinda Ngilinde limpumelelo Inkingo kutsi la bengilinde khona Beungekho umusa wakhe Inkingo kutsi la bengilinde khona
gospeljingle.com.